ama ni majukumu yangu nitafute ili uvae kanga ama makasiriko ndani ya nini kati na kutafutia ni kustiri nimekukuta unalia unalia nini nje mesina mwingine ni kuibia siri ikilalo suku malwana inenove tatue muungwana ama una mtu tayari niambie mapema wenda mini mekubana ikilalo suku malwana inenove tatue muungwana ama niongeze mali inashike yo molonda venu watana obembwelelele mae ni manye maosa 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 yo ma sweet ma melody niambie nijue nilipokosea mana sielewi zigzagazi laba nilikosea unashindwa kuniambia ndani kwetu mazingzo fujo tele hazina kikomo mwenzangu umekuwa kinko hasira zako hazina kipimo makasiriko ndani ya nini kati na kutafutia ni kustiri nimekukuta unalia unalia nini nje mesina mwingine ni kuibia siri ikilalo suku malwana inenove tatue muungwana ama una mtu tayari niambie mapema wenda mini mekubana ikilalo suku malwana inenove tatue muungwana ama niongeze mali inashike yo molonda venu watana obembwelelele mae ni manye maosa 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 special boy nazia doni onji Marabu Juma Obe Raulen Family Bitch.